Una bibi nyumbani na bado unataka kutesa.
Watch your malaya. Watch your malaya.
Yeah. Unanitisha fiana unakosa kukamu, unadhani ni fair.
Watch your malaya.
You're lying.
Watch your malaya.
Stop lying.
Zoma kahaya, zoma kukopa na wanangata haya. Sia kurudisha watu ameritaya. Au ni mandingo unaweze kataya. Ama malaya. Nikiwa mkidi nilikuwa nasimamia viti ndo watu wazima wakai. Na siku hizi watoto wanapanda miti utadhani wangare madhai. Mafinje mapeni, business daily wanafungwa butia walipe madeni. Ama malaya.
You're lying.
Malaya.
Stop lying.
Kazi mkukula tu,
wacha umalaya.
Kazi mkunyamba tu,
wacha umalaya.
Amnanga taka kitu,
wacha umalaya.
Stop lying.
Una bibi nyumbani na bado unataka kutesa.
Wacha umalaya. Wacha umalaya.
Yeah. Unanitisha fiana unakosa kukamu, nadhani ni fair.
Wacha umalaya.
Alive boy.
Wacha umalaya.
Stop lying. Liar, liar, pants on fire. Tumepanda ndege, tumeshukia ulaya. Na twinkler, accent iko sawa. Wakisema rain, jua ni malaya.
Na niko jikoni, juna cheki tuma toast. Pale kwa gram wanagosi. Mbele ya meza na mabosi. Yo malaya wa manoti.
Kazi mkukula tu,
wacha umalaya.
Kazi mkunyamba tu,
wacha umalaya.
Amnanga taka kitu,
wacha umalaya.
Stop lying.
Una bibi nyumbani na bado unataka kutesa.
Wacha umalaya. Wacha umalaya.
Yeah. Unanitisha fiana unakosa kukamu, unadhani ni fair.
Wacha umalaya.
You're lying.
Wacha umalaya.
Stop lying.
Wacha umalaya. Wacha umalaya. Watch your malaya. Watch your malaya.
Una bibi nyumbani na bado unataka kutesa.
Watch your malaya. Watch your malaya.
Yeah. Unanitisha fiana unakosa kukamu, unadhani ni fair.
Watch your malaya.
You're lying.
Watch your malaya.